Moko
marhaba, marhaba habibi, tunda koma mangala kupachua. Mahaba, mahaba ya nzidi, kindi muchanga cha kuchachua. Tamu zaituni, tundala peponi nalila. Gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unitahani hayuni, mkali watatu bila.
Bila
upepo wa pwani umenipeleka bara, niongoze usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
ashua, 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 ashua.
Okay baby jishongo ndoe
ashua, 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 ashua.
Na roza uzi wa ume
ashua, 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 ashua.
Lo 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 lo
ashua, 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 ashua.
Tuachome mapaka shume.
Kweli mambo mazuri hayataki haraka, haraka. Kwa dua nimesubiri, nimepewa nilichotaka, nilichotaka. Penzi nina linogesha, nampa mchichale, nono vya kunenepesha, sambusa ya nyama tele, kisha na mchangamsha, na mcheze ya segere, mwale kujinenge musha, ukuna piga kelele. Upepo apwani umenipeleka bara, wewe wangu usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
ashua, ashua, ashua.
Okay baby nishongo ndoe
ashua, ashua, ashua.
Na roza uzi wa ume
ashua,
roza uzi wa ume
ashua.
Lo 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 lo
ashua, ashua, ashua.
Wakikuliza mbona huonekani,
tunacheza solo na zumari ndani,
kuingiza kete shimoni,
tunacheza solo na zumari ndani,
tunakopa kopa kwa malavi davi,
tunacheza solo na zumari ndani,
tunacheza karata kurambishwa mavi,
tunacheza solo na zumari ndani.